Hadi nashindwa kulaumu moyo, hakuna aliye ni force ila tamaa zangu. Hataki nitafune, ananita kibogo. Nahisi mina mkosi penzi kakaotandu. Aya, na wesuliweka imani utaniweka moyoni hani ama nakosea. Penzi limekata njia ni mina shindwa kuminita. Mama unanionea, ina maana umenishusha thamani umenifunza. Na ulivyolelewa, wananicheka jirani wanaona ya ndani. Penzi nailemewa, ina maana imekata mipango. Au nipe mambo, maana tumeka sana. Najua nilitibu wa mambo bada nlete tango, nikaleta banana. Penzi linapotea, baby, penzi linapotea. Tunapotea na walai. Penzi linapotea, yeah. Tunapotea na walai. Nikikuna mwenza kona mundi inachanji. Minawe nani mwanaume ama nona ni challenge. Ama shobono nimezianza mie, siye sabu makosa. Penzi robo umemwa unipatie tamana. Na wesuliweka imani utaniweka moyo ni hani ama nakosea. Penzi limekata njia ni mina shindwa kuminita. Mama unanionea, ina maana umenishusha thamani umenifunza. Na ulivyolelewa, wananicheka jirani wanaona ya ndani. Penzi nailemewa, ina maana imekata mipango. Au nipe mambo, maana tumeka sana. Najua nilitibu wa mambo bada nlete tango, nikaleta banana. Penzi linapotea, linapotea. Tunapotea na walai. Maya, maya, maya. Penzi linapotea na na, na na. Tunapotea na, tunapotea na. Lordy music on this one. Paso kid on the map. Infinity.